Nataka kuwa na mwe baby, nataka kuwa na mwe sweetie, nakutamani sana. You're my baby boy.
You're my sweet potato.